Amahubo 17 verse 1. Yizwa kulunga Jehova ulalele ukukhala kwami, ubeke indlebe emkhulekweni wami ophuma endebeni ezingenankohliso. Verse 2. Ukwahluleka kwami kuvela ebusweni bakho, amehlo akho mawabheke okulungileyo. Verse 3. Uyalinga inhliziyo yami, ungihambele ebusuku, uyangikhohlolisisa, awufumani lutho, ngiyahlosa ukuba umlomo wami ungaphambuki. Verse 4. Emsebenzini yabantu ngiyazilinda ezindleleni zezidlova ngezwi lezindebe zakho. Verse 5. Izinyathelo zami zinamathele enyaweni zakho, inyawo zami azisheleli. Verse 6. Ngikhala kuwe ngokuba uyangizwa Nkulunkulu, beka indlebe yakho kimi, uzwe izwi lami. Verse 7. Bonakalisa isihle sakho esimangalisayo, wena usindisa ngesandla sakho sokunene labo abaphephela kuwe kwababahlaselayo. Verse 8. Ngigcine njengenhlamvu yeso, ungisithe ethunzini lamaphiko akho. Verse 9. Kuba baba bangilimazayo, kuzo izitha zokuphila kwami ezingihaqileyo. Verse 10. Bavalelwe ngamanoni abo, bakhuluma ngokuzidla omlomo wabo. Verse 11. Noma siyaphi bangizungeza, amehlo abo babhekisa kukho ukungiwisa phansi emhlabathini. Verse 12. Njengonyama ehahela ukumbamba, njengebhongo lengonyama elilele endaweni eyisithekileyo. Verse 13. Vuka Jehova, umhlangabeze, umwise phansi, sindisa umphefumulo wami komubi ngenkemba yakho. Verse 14. Nakubantu esana sakho Jehova, abantu bale izwe, abasabelo sabo sikulokhu kuphila, nabasisu sabo sigcwalisa ngengcebo yakho, nabavama amadodana, nabashiyela ingane zabo okusele kubo. Verse 15. Kepha mina ngiyakubuka ubuso bakho ekulungeni, ngisuthe ngesimo sakho ekuvukeni kwami.